Ministry y'ebyobulamu etongozze enteekateeka y'okukebera ekirwadde kinnalubiri sikoseero okw'obuwaze eri abaana baakazaalibwa mu malwaliro gonna mu Uganda. Ekigendererwa kyakendeeza kazita ekirwadde kino kekitadde ku ggwanika ly'eggwanga mu ngeri y'obujjanjabi. Mu nteekateeka eno, abaana banaazuulibwanga n'ekirwadde kino baakubassa ku bujjanjabi obubataasa okulwalalwala. Kakati mu Uganda ku buli baana 20,000 abazaalibwa abaana wakati wa 6-9 bafa nga tebannaweza myaka 5. Omuteesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yatongozza kaweefube ono. Atwine era alagidde abatwala ensonga z'obufumbo naddala bannaddiini n'ekitongole ekiwandiisa abafumbo ekyokkebera nnalubiri kifuuka ebisaanyizo ebitunuulirwa bagenda okufumbiriganwa. Batadde katale ebikozesebwa mu kkebera ekirwadde kya nnalubiri ng'abantu basobola okwekebera bennyini nga tebannasalawo kufumbiriganwa.